Woke ngibone,
woke ngibone, wendodliso no, uthi songena kanjani esulwini.
Woke ngibone,
woke ngibone, wendodliso no, uthi songena kanjani esulwini.
Siyeke,
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 siyeke
nomasi mnami.
Siyeke, ngoba siyakuvimbela esulwini.
Siyeke,
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 siyeke nomasi mnami. Siyeke, ngoba siyakuvimbela esulwini.
Uzongibhale nami,
ungibhale nami, ungibhale nami, ungibhale nami.
Uzongibhale
nami, ungibhale nami, encwadini yokuphila, ungibhale nami.
Uzongibhale
nami, ungibhale nami, encwadini yokuphila, ungibhale nami.
Wena ukhetha ntoni,
ngokwezulu nomhlaba. Ngoba umhlaba ngokwesikhashana nje.
Wena ukhetha
ntoni, ngokwezulu nomhlaba. Ngoba umhlaba ngokwesikhashana nje.
Wemntu omsha
khethu Jesu, kunoma khethu umhlaba. Ngoba umhlaba uyadlula. Wemntu omsha khethu Jesu, kunoma khethu umhlaba. Ngoba umhlaba uyadlula.
Uyandlula,
dlula,
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 uyandlula,
siyabakhalela
bonke ababambelele kulomhlaba, ubumhlaba wona.
Dlula,
dlula, bonuzondlula,
dlula, dlula,
siyabakhalela bonke ababambelele kulomhlaba, ubumhlaba.
Dlula, dlula,
uzondlula,
dlula, dlula.
Awubheki langa maliphuma liphinde lisho nalomhlaba.
Dlula, dlula,
uzondlula,
dlula,
limba liqhakaza liphinde ibune futhi nalomhlaba.
Dlula, dlula,
uzandlula,
dlula,
uzandlula,
uzandlula,
uzandlula, uzandlula,
uzandlula,
wemntu omsha khethu Jesu, kunomu khethu umhlaba. Ngoba umhlaba uyandlula,
wemntu omsha khethu Jesu, kunomu khethu umhlaba. Ngoba umhlaba uyandlula, wemntu omsha khethu Jesu, kunomu khethu umhlaba. Ngoba umhlaba uyandlula,
uzondlula,
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 uzondlula, wemntu omsha khethu
yandlula.
Ngoba indlela
zindlile
iyinto yandlula ayithandayo.
Wemntu omsha khethu yakhe indlela, ngoba indlela zindlile iyinto yakhe indlela ayithandayo. Wemntu omsha khethu yakhe indlela, ngoba indlela zindlile iyinto yakhe indlela ayithandayo. Wemntu omsha khethu yakhe indlela, ngoba indlela zindlile iyinto yakhe indlela ayithandayo. Wemntu omsha khethu yakhe indlela, ngoba indlela zindlile iyinto yakhe indlela ayithandayo. Wethandayo, 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 wethandayo. Wemntu omsha khethe yakhe indlela, ngoba indlela zimbili iyinto yakhe indlela ayithandayo. Wemntu omsha khethe yakhe indlela, ngoba indlela zimbili iyinto yakhe indlela ayithandayo.
Yehe,
dlula, dlula,
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 yehe,
dlula, 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 dlula.
Inkazimulo
kuyakhanya, inkazimulo.